darling, mamma. Na juo unanipenda sana, mamma. Menipa moyo wako, mimi. Singependa nikupote, ondo wasi wasi kwani tupo wote, nipo na wewe, na wewe, nombo jue, nombo jue. Oh, I'm so delayed. Oh, I'm so delayed. Oh, I'm so delayed.